kaka akul guri aw tidin gogoshisa taqaloy wana gena akuddu min garad kaka gashada awaydin aw guhin naqab kaka qurbatiyo dalan gena afanayn garab kuda ashaqa aqul guli aw tidin gogoshisa taqaloy wana gena akuddu min garad kaka garashada awaydin aw guhin naqab kaka qurbatiyo dalan gena afanayn garab kuda gudintaada fayrinayso
fayrinayso
haku goynin midigtaada
midigtaada
gibisha iyo awrkeeda
awrkeeda
laba geesa kala geynin
kala geynin
hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo gudintaada fayrinayso
fayrinayso
haku goynin midigtaada
midigtaada
gibisha iyo awrkeeda
awrkeeda
laba geesa kala geynin
kala geynin
hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo ashada abar barin aw fiirsan godobteeda guurka iyo sharaftiisa yambiin jacaylkeenna intaxaa ka gurigeenna guddi odaya loo saaray haddii laysku wadaageeyo boqoliyo lagbay gaadhay gocashada abaar baarin aw fiirsan godobteeda guurka iyo sharaftiisa adinbiin jacaylkeenna intaxaa ka gurigeenna guddi odaya loo saaray haddii laysku wadaageeyo boqoliyo lagbay gaadhay ragninkaanay gabadhiisu
gabadhiisu
goldaaroo la ka ilaalin
ka ilaalin
khayrkiisa garab jooga
garab jooga
weligii ma gaadhayo
ma gaadhayo
hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii birritiiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo ragninkaanay gabadhiisu
gabadhiisu
goldaaroo la ka ilaalin
ka ilaalin
khayrkiisa garab jooga
garab jooga
weligii ma gaadhayo
ma gaadhayo
iyo go'aankii taaladii iyo gudoonkii birtii iyo wixiiga rabbi ayna garasiyo hadalkii iyo go'aankii taaladii iyo gudoonkii birtii iyo wixiiga rabbi ayna garasiyo
Gracias.